Majina yangu naitwa ya Mungu Menge, lakini jina la huduma najulikana kama Komando wa Yesu.
My story, my story.
Je, ungependa ujue wapi nilikotoka, mangapi nimeyapitia?
My story, my story.
Okay, sikia.
Nianze na mwidiwe murakomeye, nimetokea Kigoma. Ili kionekane kipaji sikuwa na namna, nikaja Dar es Salaam. Njaa inauma, naijua. Dharau zinaumiza, nazijua. Njaa inauma, naijua. Dharau zinaumiza, nazijua. Sikuwa na ndugu hapada, wala rafiki hapada. Niliranda randa kwa mita, huku nikijua Mungu yupo. Sikuwa na ndugu hapada, wala rafiki hapada. Niliranda randa kwa mita, huku nikijua Mungu yupo.
Tutaendelea.
My story, my story. Wapi nilikotoka, my story. My story, my story. Hapa nilipofika, my story. My story, my story. Wapi nilikotoka, my story. My story, my story. Hapa nilipofika, my story.
Usiku na mchana, kumbuka sina makazi, nililala popote Bwana. Nakumbuka niliitwa chokora, nakumbuka niliitwa omba omba. Nikiona defender sinara, mana tulisa kwa sana watoto mitani. Sikuwa na ndugu hapada, wala rafiki hapada. Niliranda randa kwa mita, huku nikijua Mungu yupo. Ila Mungu fundi Bwana, nikaanzisha kundi Bwana, na kupitia wimbo uloitwa Komando, basi tukaitwa Makomando wa Yesu. Mwa Kibolwa anajua, Bishop mito ya baraka Changwani, Bise anajua. Masanja anajua. Hivyo tulianza wengi, nikabaki peke yangu. Wenzangu walikata tamaa, situsema mengi, bali kuwashukuru kwa muda wao. Pia kuna huduma zilizoniumiza, nimeshasamehe na kusahau. Nachoshukuru mimi si yule wa jana, mambo yamebadilika angalau. Nimetoka mbali. Oh. Mwenzenu nimetoka mbali.
Ah. Unajua ni mengi Mungu amefanya kwenye maisha yangu.
No, no, no.
Nisingeweza kumaliza yote.
Hey.
Ila nashukuru watu wachache.
Yeah, yeah, yeah.
Kakaangu Amiga Tiger.
Hey.
Blaza White. Na wengine wengi walio nisapoti. Ila kipekee ni mshukuru Mungu aliyefanya yote haya.
My story.
My story, oh. Wapi nilikotoka,
my story.
My story, my story. Hapa nilipofika, my story.
Nimetoka mbali.
My story, my story. Wapi nilikotoka, my story.
Amenikubali.
My story, my story.
Moyo Bwana.
Hapa nilipofika, my story.